olsun.
Eyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu kubanga bw'ibyuma hari Ari Santos na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, tubashimira kandi kwa mwanyisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kiganiro muri Isanga uyu munsi turi mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, paruwasi Kinunu ni muri diyoseze ya Nyundo. Ikibazo cy'abana bakobwa baterwa inda si umwihariko w'aka karere, ariko turarebera hamwe uko abana bahuye n'icyo kibazo bafashwa gutegura ejo heza habo hazaza nyuma yo kunyura mu bizazane. Muduhere nomero zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara, muze mutange inama n'ibitekerezo kuri iki kiganiro kuri radio yanyu. Ibibazo rero by'abana b'abakobwa baterwa inda imburagihe bikomeje kuvugwa ahantu hose hatandukanye, si mu Rwanda gusa, si no mu Burundi gusa. Iyo abo bana bamaze guterwa inda akenshi bahura n'ibibazo bitandukanye, haba mu miryango bavukamo, haba no muri sosiyete muri rusange. Abatewe inda rero hari ababaga bari mu mashuri bakayacikiriza, ugasanga bari mu gihirahiro. Amahirwe nuko hari abagira neza batabatererana, ahubwo babafata mu mugongo kugira ngo babashe gutegura ejo heza hazaza. Padiri Teofili Hakizimana ni umwe muri abo bakozwe ku mutima n'ikibazo cy'abanagavu baterwa inda bakiri bato. Amaze kubona ikibazo cy'umubare wiyongera w'abana baterwa inda mu karere ka Rutsiro aho aherereye ubu, yagize igitekerezo cyo kubafasha kuva mu bwigunge no gushakisha imibereho y'ejo hazaza. Padiri Teofili niwe mutumirwa wacu muri kiganiro. Mube hafi rero muganire nawe, musobanuze, mutange inama cyangwa se ibitekerezo mwumva byafasha. N'abatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya 7 y'Ijwi rya Amerika. Padiri Teofili Hakizimana, uraho neza, urakomeye, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murabona neza injeniya, murakoze cyane, murakoze kuma uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo by'abana b'abakobwa babyara iwabo, tunarebera hamwe icyakorwa kugira ngo turebe ko byaranduka.
Yego. Murakoze. Rwose nanjye ndabashimiye uyu mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko rero nari mbivuze mu mwanya, abana b'abakobwa baterwa inda bahura n'ibibazo bikomeye, nk'amwe mwaganiriye nabo murabizi. Sindi bababaze kumena amabanga, nta n'umuntu ku giti cye turi buvuge cyangwa se turi butunga agatoki, ahubwo turarebera hamwe ibibazo muri rusange aba bana bahura nabyo cyangwa se bahuye nabyo, ku buryo kubimenya byafasha abantu bataragwa mu mutego cyangwa se batarahura nabyo kuba babigendera kure mu buryo bushobotse bwose. None Padiri Teofili, nagira ngo mu gutangira tubwire uko iki gitekerezo cyo gufasha aba bana batewe inda cyaje.
Murakoze. Nyuma yo kubona uko urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko aho ndi hano i Kinunu mu karere ka Rutsiro, ndapaji ishinzwe urubyiruko muri paruwasi. Nakunze kenshi kugira ngo ndaguhamagaze urubyiruko muri zano kuri paruwasi tuganire kujyanye n'ubutumwa bwa Kiliziya, ariko ndabona ubwitabire bugenda buba bukeya. Nyuma yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko burya hari abajene benshi cyane batakiva mu nzu iwabo bitewe n'isomero bafite kubera ibyababayeho, kuko benshi yaba aragera ko bagiye baterwa inda zitateganyijwe, yamara kubyara ikabatera ipfunwe bakaba bicaye mu rugo batwitseho n'ubwo badashaka kuvayo. Ubwo rero nyuma yo kubona ubwitabire bucya bw'urubyiruko, nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo, abo bana bafite ipfunwe, umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo. Natangiye nahamagara hano kuri paruwasi kandi itangazo mu Kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe, bamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire. Birumvikana rero iyo paruwasi batanga itangazo imyumvire iracyari hasi kuri Kiliziya, baba bazi ko buriya hari imfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa. Yarabyumvise rero cyane bahita baza ari benshi cyane, ku buryo muri iyo minsi na bariya abana bagera muri 320 baje kuri paruwasi, baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata, ariko ubundi kwari kugira ngo tuganirwe hamwe turebe icyo twakora, turebe uko basohoka mu rugo, turebe ukuntu bakira ibyo tumwe. Dore ko abana bazaga kenshi basa nabi, bumva y'umwana mu Rwanda cyase mu muco iwacu umwana atewe inda aba ari igisoro ku muryango, akenshi rero usanga umuryango utabyakira, ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi bakamuheza, bakamubuza kujya aho abandi bari kuko baba bumva yarateye ipfunwe.
Yego, turaza gukomeza. Wari umaze kuvuga uti abana baje bazi ko bagiye gufashwa, baza ari benshi banabyihutiye rwose, ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze ndubwo banatekerezaga. Noneho nagira ngo tubwire muri makeya uko mubafasha mu byiciro bitandukanye, hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugendaye tureba uburyo uko bwihariye.
Nk'uko nabivuze, bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe, twagiye tuganira, twagiranye urugendo rurerure ruza no gukora fiti mu rurimi rw'Igifaransa bavugaho, rero tuza gutekereza icyo twabakorera nyuma yo kumva ibitekerezo byabo. Benshi baganishaga ku kuba biteza gusubira mu mashuri, ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene, ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga, ku buryo ubu twese tubafasha kubigisha kwiga umwuga w'ubudozi, tukabafasha mu biganiro by'isanamitima, tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nibyo tubafashamo kugeza uyu munsi, ariko tukaba tunifuje ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi, kuko abenshi usanga baratinda baragiye babihakana.
Yego, ubwo turaza kubigarukaho mu kanya. Ikiganiro muri isanga n'ikiganiro giha abakunzi b'Ijwi rya Amerika umwanya bakaganira, kandi nk'uko narimbe bahamagariye mu kanya dutangira, agira ngo tubakire bamwe batangiye kuduhamagara. Duri kumwe na Kwihangana Jean d'Amour, uranyumva?
Ndakumva.
Wiriwe neza, urahagana he?
Wiriwe neza, ndi Kicukiro.
Yego, ufite ikibazo, igitekerezo, inama, ijambo ni ryawe.
Ni inama n'igitekerezo.
Yego,
na familia nsanganyamatsiko nsanga icyo wenda nshobora kuvuga.
Yego,
ni kure urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye. Abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza, ariko nkasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi, kuko niba umubyeyi yemerewe umwana we ku sort of freedom, nyine bwa burenganzira bwisanzuye, umwana ashobora kugenda agataha ijoro umubyeyi ntavuge, aho usanga noneho n'amategeko wenda rimwe namwe arengera cyane cyane abana, umwana mureke umwana akora ibyo ashaka. Ibyo byose rero bikaba n'ubundi bya mpamvu ishobora gutera zanda zitateguwa. kuburyo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka leta cyangwa se leta ishyiraho kandi wenda turengera ubuzima bw'abana nayo ivuga iri kwishyiranyura kuko niba ufashe umwana ukamubwira ngo ajye yigenzura atahe iryo joro agende muti usanga muri iyi minsi mu Rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari ni babandi baba batagejeje mu myaka 19-20 kandi akenshi abo bana bavuga n'ubundi ari abana bakabaye bakirirwa iwabo. Iyo byose rero bikongera ibanda n'ubundi bitateguwe nimba uyu munsi abana tubara ngo wenda kubera ko tuzi ngo ari ibintu nanone gahunda leta ivuga ngo wenda dufashe abana tubasubize mu buzima busanzwe nyamara twakabaye ahubwo dushyiraho izindi ngamba tuvuga ati ese ni gute abana bo muri iki kigero cy'imyaka iyi n'iyi n'iyi dushobora kubafasha kugira ngo bagende ku murongo kugira ngo cya gihe nikigera cyo cyazanda abana babe bazi neza ubumenyi. Ikindi n'ibindi n'imbuga nkoranyambaga z'iki gihe iyo ujyanye na kuri za Twitter za Instagram ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi ku buryo ibintu byose bigenda bigakurura abana kujya mu busambanyi kujya nyine gupikira tu kugira ngo barebe ngo ese ibyo bintu bikorwa gute. Natanga inama rero y'uko leta yakora ku buryo zino mbuga nkoranyambaga bashyiraho management yazo kugira ngo za rubyiruko b'abana batoya batazakubesinga cyane uko byakabaye bikwiye. Usanga nanone indirimbo z'iki gihe abahanzi bagenda bagakora indirimbo umuhanzi wakoze indirimbo icyarimo amashusho y'ubukozi asoni ibiro ntabwo ari indirimbo ugasanga siri turi guhombera muri ibyo bintu kandi ni bya bintu abana twakaba tuvuga ngo abana barebera kuri uriya kanaka ariko niba umuhanzi kanaka agenda agasohora indirimbo ukumva byonyine byo ubwagira asobanura amazi ibikorwa byamamaza ubusambanyi ugasanga nabyo siri leta iyishyireho ingamba ivuga iti n'umuhanzi n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuba intangarugero ku mwana ajye asohora ibintu bifatika kandi bibiri leta nayo ishyireho ingamba zishobora gutuma aho kugira ngo dushishikare kuvuga ngo abanyeshuri ngo abo bana ngo tuzabafasha ngo mu gihe batezinda ese ni leta yashatse ibyo yakora kugira ngo abana nimwe batazaterwa inda ibihano bikarishwe ku bantu bakora ibyo bintu niba abana bafatiwe muri icyo bintu ibihano umuntu mukuru gusa kuko n'abana b'iki gihe ntabwo boroshye umwana w'iki gihe usanga ku mbuga nkoranyambaga ari wa mwana w'imyaka 15-16 yandika ibintu akibaza uyu mwana afite imyaka ingahe ku buryo ashobora kwandika ibintu uwo mwana kandi none ugenge wenda nk'abakobwa abakobwa muri kamere ya muntu umugabo wese ashobora kureba umugore akamwifuza ibyo ni igisanzwe ariko noneho urubyiruko rw'iki gihe narwo ubwabo rusigaye rwikurira abagabo ugasanga rero icyo nasaba leta nishyireho ingamba ivuga uti umwana uzajya ufatirwa muri ibi bikorwa azajya hano umuntu mukuru uzajya ufatirwa muri ibi bihano muri ibi ni tuzajya duhana mukwiye gufata abana nk'aho abana b'iki gihe ntabwo ari abana bo muri za 60 abana b'iki gihe nabo basigaye batekereza mu buryo burenze bitewe na accessibility za interineti babona ibyo byose rero numva ari cyo gitekerezo nahumvaga natanga kandi murakoze cyane.
Urakoze cyane Jean D'Amour rwose ku bitekerezo byawe ni na byinshi ntabwo ari kimwe gusa kuri urwo ruhare kw'ababyeyi bagomba kugira uruhare leta ikashyiraho ingamba n'abana nabo bakayenda bakakwigomeka bashyirirwaho n'ibintu uburyo bashobora kwitwara. Reka tuzabikoremo ikiganiro cyihariye tureba byibura uburyo umuntu yakumira inda zitateganyijwe. Noneho uyu munsi twibande kuri aba bana bagize ibibazo noneho turebe n'uburyo bafashwa aho gutereranwa. Reka ngarukiye kuri Padiri Theophile Hakizimana umutumirwa wacu hanyuma ubwo nibishoboka turaza no kuvugana n'abana muri bamwe bafashijwe ndabatubwire nabo uko babona umushinga ubafasha gutegura ejo heza hazaza. Mu kanya Padiri twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana hanyuma babonye batahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu cyangwa ndibaza ko ari ibintu babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo mubabwiye ko ari isanamitima ari uburyo bwo kuganira nabo babyakiriye gute?
Birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane kuko ngo umunsi wa mbere nyine dutangira ibiganiro baje benshi dukora n'urutonde turabandika bwa kabiri nabwo baritabira ariko ubwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe tugende uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza cyane cyane ko bakabikina bagiye bacika intege kuburyo ngo kwishuro ya kane bajyaga kiya cyane kuko bari biteze ibintu kuba ukarazuka mu ibintu byo ku mwana we byo guha ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho amafaranga n'ibindi birumvikana tubabwira yuko ari ibiganiro ntabwo babyakiriye neza cyane.
None se mwabigenje mute kugira ngo noneho ko hari abo mufite banarangije n'icyiciro kimwe cy'amahugurwa mwabahaga ubwo mwabigenje gute rero kugira ngo mubashe kubagumana cyangwa se n'abaje babashe gukurikira izo nyigisho?
Bo ubwo ibyo nabinge nabanje kwabwira uko umushinga ngo haje kuza nk'umushinga ubwo tumaze kubatumira ngo baze nyine ko kuza bakaganira maze no kwandikaho ya article nababwiye ngiye mu rurimi rw'Igifaransa ivuga ku bijyanye n'ibibazo by'abana b'abakobwa bagenda baterwa inda byateganyijwe twabashije gutumira na shaka umuntu umusekerite waza kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere kuko icyo gihe nyine ibiganiro nibyo twakwimirije imbere. Araza yaza ni uwitwa Odeta Nyiramirimo yaraje arabaganiriza amaze kubaganiriza tugira ibyifuzo tumugezaho byatuma abana babasha gukurikira bya biganiro nibura yaje gukora yamubwira ati turamutse tubonye indi bikoresho tukabona amamashini abana baza baje kwiga imashini ariko tukabaha na bya biganiro yabyumvise vuba rero atwemerera imashini icumi ndetse aza no kuzitugezaho tutangira dukora uwo mwuga wo kudoda tukadoda ariko tukagashyira mu bya biganiro kuko umwana we akenshi yavaga mu rugo aziko agiye kwiga ubudodo kandi nabyo ukamubonera hafi ukanamuha bya biganiro bimufasha kugaruka mu buzima bwiza.
Reka madamu Odeta Nyiramirimo ni n'umuganga ubwo nawe tuzamuhamagare tumuganirize ndumva ari umuterankunga wanyu ariko kandi ashobora no kuba yanatuganiriza n'ibijyanye n'ubuzima cyane cyane kuri aba bana bagiye baterwa inda bakiri batoya. Padiri rero mufite n'abana aho ngaho bakirimo kwiga hari abarangije nk'abiga bamara bahugurwa mu gihe kingana iki mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda ese bose baba bafitiye ubushobozi bamara igihe kingana iki bahugurwa?
Bo mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi abana kugira ngo ushyire kudoda ugomba kuzi gusoma no kwandika no kubara. Numvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha abo nibo dufata kugeza ubu abatabizi ntabwo baragira ayo mahirwe yo kuba bakiga ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika. Tubigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi atandatu ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi atandatu duhita tubasezerera ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya uburyo hari n'igihe tuzamuka tukageza ku mezi icyenda nibura umwana agataha tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite wenda nagera mu kazi ibintu azagenda bimenya.
Yego iyo noneho iyo bamaze se guhugurwa sinzi niba mwari mwabasha no kubakurikirana nyuma yaho ngo mumenye niba ibyo bize koko barimo kubishyira mu bikorwa cyangwa se niba hari n'ingorane bahura nazo hari suivi mujya mukora?
Bo iyo bamaze kwiga uwo mwuga w'ubudozi tuba imashini kugira ngo bajye kwiteza imbere tukanabashishikariza kwibumbira muri koperative kuko ari nayo gahunda nziza leta uyu munsi ishishikariza abantu gukorera mu makoperative kugira ngo bazabe babasha no kubona n'ubundi bufasha. Turabakurikirana rero nubwo burya umwana w'umukobwa yarangije hari n'igihe ahita abona umugabo hari benshi ndetse bagiye bakirangiza rwose umuntu yamara kubona ko yabonye igikoresho yamaze kubona imashini agahita amutwara bakajya kubana ariko ngabaturi hasi tugerageza kubakurikirana tukamenya uko babayeho n'abagiye kure urabona dutuye mu karere ka Rutsiro hari abajya kudegera za Gisenyi muri za santere za Maboko n'abajya i Kigali benshi tugenda tubavugisha kandi bamwe na bamwe ukabona yuko ubuzima bwahindutse bameze neza.
Yego reka noneho twakire umwe mu bana mwafashije wafashijwe aho ngaho w'umushinga Berwa Kinunu. Reka Serafina uranyumva?
Ndakumva neza.
Urakomeye?
Ndashimye Imana.
No, kubwakoze cyane kwemera kutuganirira nawe. Niko wamenye ute wowe umushinga byakugezeho gute kugira ngo umenye ko kuri paruwasi bashobora gufasha abana batwaye inda?
Uko byagenze padiri Sofiri nagiye atumiza abana bahuye n'ikibazo cyo kubyara inda zitateganyijwe akaduhuriza kuri paruwasi ya Kinona kugirana ibiganiro birebire, harimo ibiganiro by'isanamitima, baraduhugura batwereka uburenganzira bwo twabyaye no twatwereka uburenganzira bwacu, twumva ko dukwiye kubaho nyine tugasubira mu buzima busanzwe. Ni uko twahamenye ko yari yadutumije.
Hanyuma
yego,
komeza.
Ubwo rero mu biganiro by'isanamitima ndageze aho batubaza icyo twakora. Abana benshi duhitamo umwuga w'ubudozi, baradufasha pe, badushakira ibikoresho, badushakira umwarimu. Ni uko twahiye twiga kudoda tujya mu mushinga wa Berwa Kinuni.
Ubu se utarawujyamo uwo mushinga utawuzi cyangwa se utari wawujyamo wamubwira iki?
Icyo namubwira, icyo namutangariza ni uko yahayoboka kubona ababyeyi beza bakugira inama uburyo wakifata wamaze guhana kiriya kibazo cyo kubyara inda utateganyije, uko wakita ku mwana wawe, kandi amaze kuguha ubumenyi bwo kwiga imashini ituma nawe wibesha.
Nigo Serafina, wowe nko ku giti cyawe tuvuge urebye aho wari uri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga guhugurwa, urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute?
Intambwe maze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse n'umuryango mugari nyarwanda, kubera ko ubu ngubu tuvugana hari icyo nakimarira kandi hari icyo namarira n'abandi. Ntarawujyamo rero numvaga ko hari umuntu nk'abandi nkahora nigunga, ariko nawugereyemo narasabanye n'abandi, noneho mbona icyizere cyari cyaramvuyemo cyo njya kungarukamo. Ubu ngubu ndi mu nama nkuru y'igihugu y'abagore, sinzi niyo z'abaturage mu mudugudu ntuyemo. Icyo ni intambwe ya mbere nyamukuru yamariye ko naratinyutse nyoboka ibikorwa bya leta njya mu nama nitabira imiganda, kandi haragiramo sinabyitabiraga. Aho ngeze ubu ngubu rero ngeze ku rwego rushimishije, kubera yuko harajyamo nakimaze ibiro 52 ariko ubu ndagupima ibiro 85 kubera ko ifaranga niyo maze kurikoraho, nzi icyo nshaka ndetse n'umwana wanjye yambara neza kandi akabona icyo ashaka.
Ifaranga rimaze kukuryohera?
Ntabwo ari ryinshi kandi icyerekezo ko nzarikirigita neza. Ahako ngezeho nshima Imana kandi nkashimira n'abadufashije muri urwo rugendo rurerure.
Rizaza rwose. Serafina, uba ugumiye hafi ubwo ngubwo turaza dushobora kongera kuguhamagara haramutse hagize nk'umuntu wifuza kugira icyo yakubaza, kuko hashobora kuba hari n'abafite abana bazi batewe inda aho hafi ariko bifuza kuba babageza aho ngaho, yifuje kugira icyo akubaza twagushyira ku murongo kongera ukagira icyo ubwira abadukurikiye. Ndumva rwose ntabwo umaze kugeraho ari intambwe nziza. Reka twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo. Tuyishimire Eric, uranyumva?
Ndakumva. Halo?
Yego Eric, wiriwe urahagana hehe?
Ni mu karere ka Rulindo, ni mu Murambi.
Yego. Ijambo ni ryawe bwo komeza.
Umudamu yavuze ndabyumvishe. Ni byiza koko kuba yariteje imbere, urumva ko arimo no kwivuga ko yari afite ibiro 50 akaba ageze ku biro 80, urumva ni ibintu bishimishije kuba yarabashije kwiteza imbere akabasha kubaho neza. Ni ibintu bishimishije natwe twakwifuza twese kugeraho. Ndumva nanjye nakwifuza gutera ikirenge mu cye, uretse ko nyine ubushobozi bugenda bubura nyine, ariko umuntu aragerageza.
Urumva aho yikuye mwe mugira, sinzi niba navuga ngo mugira n'amahirwe ko mwebwe nta n'ubatera inda ko we urumva ko ikibazo yarafite kibazo yarafite cyari uko yari yahuye nizo nizo ngorane zo kuba atwite kandi abo umwana ahubwo uzajya ugira inama bagenzi bawe n'abandi bose batera inda abana bakiri batoya
twebwe nyine dufite amahirwe ariko natwe narwo twakwifuza kubitera urubyiruko rw'abakobwa nk'abangafu ntabwo twabyifuza ibyo bintu
rero rwose ni ukubyamagana
ni ukubyamagana
urakoze cyane Eric
niyo namwe murakoze biragiye kubyamika kumpamagara
twakire Vianney bukeye neza uranyumva
rego
urahagana hehe
ndi muhinga mu Burundi
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo kubera ku bijyanye n'ibyo by'abana batwara inda bakiri bato
yego turakumva komeza
ndetse navuga nuko ni isi nyine yagiye irahindagurika bibaye naho umuntu aba yakuriye n'indera aba yarahawe akiri mutoya niyo mpamvu rero ibyo ndibaza bifikira benshi kubera igihe kandi n'ibi bintu by'ubukene abantu bashobora guhendwa n'amafaranga ugasanga nk'uwo muri abayeho nabi birasa bituma rero ata n'izo ngeso ariko gusa n'amategeko nyine yari akwiye gukora hanyuma nk'umuntu byacika nyine agahanwa kuko wenda n'ikibazo
urakoze urakoze cyane bukeye neza Vianney udusohoreza bimuyinga
natwe twarashimye
yego yego
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nadijwe cy' America i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga uyu munsi turaganira na Padiri Theophile Hakizimana akaba ari mu karere ka Rutsiro kuri paruwasi ni muri diocese ya Nyundo aho rero ari Kinunu hari umushinga yatangije afatanyije n'abaterankunga witwa Berwa Kinunu ufasha abana b'abakobwa batewe inda imburagihe kuko barabana bakiri batoya bataranageza no ku myaka nagira ngo rero twongere tumugarure ku murongo wa telefone none twongere tuganire Padiri Theophile abana baje babagana icyo gihe muganira singira ngo mumene ibanga ariko ahanini bari bafite ibihe bibazo
bo ibibazo bari bafite ibibazo by'ihungabana ibibazo by'ihungabana kandi kuko birumvikana bumva mukobwa wagize gutya agaterwa inda uwayimuteye akamwihakana umuryango nawe kujya umuryango avukamo kumwakira bikabananira akabaho muri uko gutukwa no gutotezwa wumvaga yuko ari abana basa n'abahahamutse babayeho mu ihungabana rikomeye cyane ku buryo n'uburyo bagaragaraga no mu maso yaragaragaraga yuko bafite ibibazo bikomeye cyane cyane icyo banagaragazaga cyabaga n'ikibazo gishingiye ku bukene turabizi umwana umuntu umubyeyi hari ibintu byinshi akenera kuba rero atabibona akagerekwaho n'ayo magambo mababwirwa agira ihungabana rigakubitana n'ubukene ukabona ko yahindutse atameze neza
yego none se ubu iyo mubafasha mwebwe mufite inshingano nyine nk'uko atubwiraga ati nka padiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi witaye kuri abo bana hanyuma ababyeyi babo cyangwa se imiryango aho batuye hari uburyo babunganira kugira ngo mubashe gufatanyiriza hamwe muri icyo kibazo
bo imiryango iyo dufasha abo bana birumvikana kugira umwana niba aba mu muryango w'ababyeyi batanayizwa twagize batuna ba nyina kandi ndaba kugira kandi bagiye basa naho babwira amagambo atari meza abo tugerageza kubahamagara kugira ngo rimwe na rimwe nabo tukabaganiriza uburyo bakakira abo bana nubwo bahuye n'ikibazo ko kugera kure ntabwo ariko gupfa kandi uwo mwana ashobora kuzavamo umuntu bashobora kongera kugarura ubuzima akaba umuntu muzima na jangwana yari amutegereje akazibona kugeza ubu rero na babyeyi nta kintu cyinshi tubasaba uretse kubasaba nyine kwita kuri abo bana yabanavuye no kwiga bakamenya ko nawe ari umwana ngabandi ariko ku bijyanye n'ubushobozi buri ekonomike by'amafaranga ntacyo tubasaba kuko ibyo dukenera hano mu mushinga hafi ya byose turabibakorera dufatanyije n'abagiraneza.
Reka noneho tugarure Serafina wa mwana wafashirijwe aho ngaho yongere abatuganiriza mu gihe twakira abandi bakunzi bijwi rya Amerika baduhaye telefone ari benshi rwose ndabibashimira ariko haraho turimo guhamagara telefone zabo ntibazifate sinzi aho bagiye ubwo nabasabaga ko baba hafi. Serafina najya ngo twongeye tuganire.
Ndabumva neza.
Yego. Padiri yatubwiraga uburyo bafashwa n'aba imiryango cyangwa se ku ruhande icyo bunganira iyo uwo mushinga nderwa kinunu wowe nk'umwana wahuye n'ibibazo niki wumva wasaba nk'ababyeyi cyangwa se imiryango mu buryo mu bijyanye no gufata umwana wa Tewinda wagize byagwa gaterwa inda niko nanabivuga kuko ntabwo ababishaka
uruvuze ko ari byago ntabwo wabuteye ibuye kuko ni ibintu biyonza bibiriye umwana kandi kubyakira biragora. Inama rero nagira umuryango ufite uwo mwana cyangwa se ababyeyi bamurera icya mbere ni ukugira ngo bamwakire kandi bamuhumurize kuko iyo umwana amaze gutwara inda kugira ngo ababyeyi babyumve kugira bamwakire aba ari ikibazo umuryango ahitaba ko atari umwana bigicibwa bigatuma yiheba cyane ndetse abenshi bakagambira no kuba bagira nabi bakuramo izo nda ariko iyo agize igihe cyo kuganirizwa agasubizwa mu buzima akumva ko ari umwana izo ngorane zavaho. Icyo nabwira ababyeyi rero ibyabaye baba byabaye kumubwira nabi ibyo byatuma iyo nda isubiraho ahubwo bagakwiye kumwakira bakamuganiriza bakamwereka ko ibyo yakoze atari byiza nyuma yo kubyara akafata ubuzima busanzwe ukira mu ishuri agasubira mu ishuri ndetse n'ufite ubundi yakora akabikora kuko bamutereranye cyane mu muryango niho hahiramo abana bo kwiheba abandi akajugunywa ku muhanda bo babyaye bigatuma biba umuzigo kuri leta.
Reka twongere tuvugane mu kanya maze kwakira Christophe.
Ndikukumva neza cyane. Uri Mato Samuel ndi Kayonza mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo? Nagira ngo se nababwira nko kuba bihanganisha cyangwa se nko gukangurira ababyeyi. Hari igihe burya ikibazo abakobwa baza kujya ngo ni nk'igitekerezo hari igihe bagira ikibazo cyo kuba batwita rimwe na rimwe bakabirukana abasosiyete ahangaha rwose mu karere ka Kayonza gasigaze mu Rwanda buri wese cyane ibyo ni byo nifuza bakuba nababwira twari tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane tukabirwaye.
Umwana aratwita bakamuta ku gasozi
akamwirukana rwose nyamara abasore nka bamwe na bamwe kandi baratwabigize n'uruhare twigaramiye kandi tumwe mu basore ariko bangomba nabirwanya ndimo babirwanya kuko bari kengana cyane noneho baragira abasore baza kugira inkozi mubyeyi yatuka muri ubu bigo bumve batereranwe bagira n'ihungabana mu gihe.
Icyo ni ikibazo mwago mugomba gukomeza guhagurukira koko. Ndagushimiye cyane kuba ufite uwo mutima wo kuvuga uti tubyamagane. Twizere ko abo muzajya muganira muzajya muvuga no kuri icyo kibazo ku buryo abo bana b'abakobwa batazajya bahura n'ibyo bibazo byo kuba ku gasozi no kwandagara no kwandavura kandi batari bo babyiteye.
Yego,
ndagushimiye cyane Christophe.
Ego murakoze.
Radijwi ry'America hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Padre Theophile ibi bitekerezo twagiye twakira by'abakunzi b'ijwi ry'America muri make mwabivugaho iki
bo ni bitekerezo byiza cyane n'uyivuyeho urumva ko wafite igitekerezo cyiza twanamugira n'inama rwose yo gushishikariza n'abandi basore bagenzi be rwose kugira ngo igitsina gabo nabo bashyire imbaraga mu kurwanya ihohoterwa rigenda rikorerwa abana b'abangavu bo hari wigeze wahereyeho wavuze avuga uruhari rwa mbuga nkoranyambaga nibyo biragaragara yuko mbuga nkoranyambaga nazo zigira uruhare mu kwamamaza ibintu bijyanye n'ubusambanyi binyuze no mu ndirimbo no mu yandi mashusho agenda agaragara ariko ibyo nari kuzanasanga nabyo atari by'ijana ku ijana kuko natwe aho turi ni mu cyaro aho turi ni mu cyaro n'ababona imahirwe yo kureba ayo mashusho wenda ni n'abakeya ahubwo ikibazo cy'imiryango wenda nanjye nicyo ngenda ngarukaho nawe nigeze kukivugaho rimwe na rimwe ibi bibazo by'abana bagenda baterwa inda z'abana bangavu uzabisanga bishingiye ku kinyabupfura umwana yakuye mu muryango abana benshi baravukira mu miryango ifite ibibazo ise na nyina barwana ari abasinzi bahora mu ntonga noneho ntibabashe gukurikirana ibirego by'umwana noneho wa mwana nawe utitaweho n'umuryango rimwe na rimwe bigishije kuri bya bukene yahura n'umuntu akaba ashobora kumugira twamushukisha tworoshye niba ari umunyeshuri ashobora kumushukisha ibijyanye n'ishuri amakayi iniforume kubera ku muryango utabimuhaye kandi rimwe na rimwe hari impano nziza zihita uburozi umuntu w'umupapa w'imyaka 50 atangiye kukubwira ngo ngugure agatelefoni ngugure akanata ngugure ibi n'ibi umwana utarabonye uburere utaritawe n'umuryango akenshi ahita abyakira vuba vuba kandi igikurikira nyuma yaho aramubwira ati ngaho nawishimira waba umukobwa ntakunda azamushimira kugushimira yitangira muri zanzira z'ubusambanyi kuko ntakunda se yamuha ugasanga nyine bigenda bishingiye ku bibazo by'imiryango rema nk'amaradiyo mwashishikariza imiryango kubana neza no kwita ku bana babo
yego rwose nabyo ni ikintu dushobora kuzaganiraho tukabwira ababyeyi tukaganira nabo bakagenda bungurana inama twakire ku murongo wa telefone tuyishimire Bosco uwiriwe neza urahagana hehe
ya nk'uko mubivuze ni mu karere ka Gatsibo umurenge wa Gatsibo hari icyifuzo nari mfite ariko n'igitekerezo nshimira padiri kuri icyo kiganiro kiza yari aduhaye ni ukuvuga ngo urebye inyungu zabo z'aba bana batoya akenshi hari igihe usanga imiryango iri hasi navuga wenda nk'uzekawenda kavuge nk'iy'abakene cyane cyane usanga ari izonda zituruka ugasanga umugabo wenda ufite amafaranga runaka abonye kije padiri avugaga abonye umukobwa wamwijeje ibitangaza ku byo azamufasha azamukorera yamara kumwishimishaho bikarangira bityo yandika birabonetse so hari ikintu nashimira twese mu karere ka Gatsibo ubuyobozi bwagerageje kujya bufasha abo bantu bagiye bagira icyo kibazo cyo kubyarira mu rugo ari batoya bagakorera ku kagari ubuyobozi bakabagira inama abari sapoti bakabaha bagakora akantu kameze nka koperative muri aka karere kacu ka Gatsibo icyifuzo rero cyari gihari wenda nk'abavuga rikijyana cyane cyane nk'abanyedini nk'abapadiri n'abapasiteri habarikano lato kujewa kwa rombatole royavo wenda ngambire yuko bila tumenyere nga misa chansu tumenyere nga matera nilo hakaji hawa kano kukwijisha abasore n'abagabo n'abakobwa n'abadamu bakabasobanurira byibuze byinditse ay'igihugu kigana birinda izo gahunda zo kugira ngo bari abana n'abangavu baterwe n'abakiri batoya ndumva tuhereye gutyo iyo marketing ibayeho hari icyo hari igihe byazatanga umusaruro mu myaka wenda iri imbere
ndumva ariko bakwigishiriza bose icyarimwe ntibafate abakobwa cyangwa abahungu gusa cyangwa abagabo gusa cyangwa abagore bonyine kubera ko ikibazo kirareba bose
ariko rero burya abanyamakuru hari igihe abantu bagira ikibazo wenda dushobora kuba turi hamwe njye nkavuga imbogamizi njya mpura nazo nkavuga se nimba ndi kumwe n'ababyeyi bo muri famiye wenda ari papa agiye igitsure nimvuga ko wenda ngiye nahuye n'ikibazo kimeze gutya na gutya arandira igitsure cyangwa se anankeke wenda uko bitwara ibiri hari igihe akenshi bikunda kuba ari nk'ubwiru niyo mpamvu no ku bigo by'amashuri hagiye hariya gahunda yo kuvanga icyumba cy'umukobwa ndumva nacyo cyatanga umusaruro akavuga kujya kubaganiriza byimbitse bakavuga imbogamizi bahura nazo none izo mbogamizi akaba arizo abantu bazajya bagenda bafukasingaho cyane mu gihe habaye ibiganiro runaka kuko dukeraibakiraniye n'abagabo n'abagore cyangwa se abakobwa n'abasore hakwirekwe ntabwo byavuga kugira ngo batange ibyifuzo byabo
ndabyumva rwose birasobanutse reka twumve padiri icyo abivugaho urakoze cyane Bosco Padiri Theophile icyo gitekerezo cya cya Bosco tuyishimire murakivugaho iki murakibona gute
igitekerezo cya Jean Bosco ni cyiza inama zigira nk'abantu dukunda guhura n'abantu benshi kubaganiriza kugira ibiganiro byihariye ariko icyo nakongera ni ko ahenshi birakorwa natwe muri Kiliziya Gatolika tuba dufite urubyiruko turwitaho by'umwihariko ahubwo wenda imbogamizi zimwe na zimwe duhura nazo niko aba bana bamwe na bamwe nanone bahura n'ibibazo usanga ari nabo nyine bataboneka no muri aya magurupe duhuza urubyiruko ngo babe baza kuba bazabasha kwitabira igitambo cya misa babashe kumva inyigisho ugasanga nyine nabo bana n'ubundi bigenda bigaruka muri ya miryango w'abana bo muri ya miryango n'ubundi uzasanga batanatsinda k'imiryango ya isi kubayeho ariko nanone tukanareba tukuvuga kuvuga imiryango gusa wigeze kuvuga mbere wabivuzeho harimo n'ikibazo cy'uko n'abana nabo ubona baba bageze mu myaka ifite bafite amashagaga ku buryo ahubwo icyo twasaba mu mashuri ari ugushyiramo imbaraga cyane kugira ngo abana bigishwe cyane ubuzima bw'imyororokere amenye ngo umwana avuye mu bwana yatangiye guhinduka bigenda gute yakitwara gute ibintu kuko wenda mu mijyi baragerageza ababyeyi bakaganiriza abana babo ariko mu cyaro ababyeyi hari ibyo bataganira n'abana babo kuko bumva ari umuziro hari ibyo atavuga atagira mu mashuri rero naho hakeneye imbaraga kugira ngo wa wundi utabasha kujya no ku Kiliziya abashe kubonera ubumenyi ku ishuri bwo kumenya ubuzima bw'imyororokere kuko akenshi muri abo bana iyo tuganiye uzasanga harimo n'ikibazo cy'ubujiji inda nayitwaye wenda navuga ko nabi icyo batakoze n'ibiti byose ariko nandi bwami nayifitemo ubujiji kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere
yego ntawe umenya byose hari icyo kibazo gishobora kuba gishobora guturuka ku bujiji niba umubyeyi yumva ikintu adashobora kukivuga cyangwa atatinyuka kukivuga kubera ko ari umuziro yumva ari umuziro niba atanakizi byiza ni uko yareka aho umwana akegera abo bashobora kumufasha kumusobanurira birushijeho hanyuma amakuru akagenda ari amakuru yuzuye kandi nyayo atari ukugenda abana hagati yabo babwirana ibintu kandi bitari byo bigatuma bagwa mu mitego cyangwa se batwara n'izo nda zitateganyijwe reka dusubire ku murongo wa telefone twakira habakubaho Norbert uwiriwe neza uri he Norbert urahagana he
Rurindo
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nkenere iyo paruwasi igikorwa yagezeho nanone ariko hari ikintu gikwiye kongerwamo ingufu aba bana b'abangavu baterwa inda usanga hari nubwo babafasha bakirara bamara kwirara ugasanga bongeye gutwita bwa kabiri. Ese bakora iki kugira ngo wenda bakurikiranwe neza? Ese mubona bamaze kugera ku ruhe rwego mu buryo bwo kwirinda?
Reka padi nicyo wifuzaga kubaza.
Ariko n'ikibazo nashaka kubaza, ese iyo gahunda iri mu turere twose cyangwa nk'urwego kifika yabifasheho umwanzuro ki nyine kugira ngo bose bahuze n'utundi turere cyasayandi maparuwasi?
Padi Teofili,
arakoze, abagize ikibazo cyiza cyane. Nuko nyine akenshi abo bana abagira nabo baba barabyaye rimwe, ikibazo gisano dukutahura maze neza babyaye rimwe, ariko nibura kugeza ubu abagize mu biganza bwacu ntabwo bongeye kugaragara gutwara inda, wenda sinabonye ni bose kuko ndi kwibuka harimo babiri kongeye guhura dusanga barasamye barongeye gutwita. Ariko iyo umwe twaraganiriye abwira uburyo yongeye gutwara n'inda, nabwo ni uburyo bubabaza cyane. Uwari waramuteye inda bwa mbere yabanje kumwihakana, amaze kumwihakana, amaze kubona umwana amaze gukura, aramubwira ati tuzahure tuganire, tuzahure tuganire turebe ukuntu uriya mwana twamufasha. Umubwira ati impamvu nabihakanye niko nagiraga mu muryango utabibona nabi, umugore atabibona nabi. Agezeyo baraganira nyine birangira mutewe n'indi nda, nabwo arongera aramwihakana, bigasanga nyine ni ya mitego bagenda bahura nayo. Ariko nibura abenshi ku biganiro byinshi tuba twarabahaye no ku nama nyinshi baba baragiriye zirimo izacu, zirimo iz'ababifitiye ubumenyi buhagije mu bijyanye no kuboneza urubyaro, usanga ntituba twongera guhura n'icyo kibazo ngo bazatwara indi nda batarashaka abagabo. Ku bijyanye rero no kuvuga ngo meteri iyi gahunda mu gihugu cyose cyangwa mu muri diyoseze, urumva ibi ni ibintu bisaba ubushobozi. Twagize amahirwe wenda twe tubitangiye tugira ayo mahirwe, abantu batuba hasi baradufasha, ariko kubona abaterankunga ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, biragorana cyane. Hano iyo gahunda turayifite, n'andi maparuwasi agenda agerageza uko ashoboye, ariko bakagihura n'icyo kibazo cy'ubushobozi bwo kuba babona abaterankunga. Uturere rero natwo tuzinywa na nyiranye tubwira nabo mbona bagerageza, kuko no muri iki gikorwa dukora batuba hafi rwose. Abayobozi b'akarere baradusura, abayobozi b'igihugu baradusura, bo ku rwego rwo hejuru twagiye twakira abaminisitiri b'urubyiruko baza kureba igikorwa cyacu, kugira ngo kandi bakadushima, bakavuga yuko no mu tundi turere naho hari ibigenda bikorwa. Ubwo wenda navuga ngo ni urwego byabigezeho, ariko natwe mu maparuwasi yacu bagenda bagerageza gusahaga ikinini nitwe twavuga twakataje wenda twagiye imbere y'abandi, ariko tudasigaga yuko turamutse tubonye n'imfashanyo ntabwo twaguma hano, byaguma hano ikinini gusa ahubwo byagira no muri diyoseze hose, byaba ngombwa bikagira no mu gihugu hose, abo bana bakitabwaho. Ntabwo kandi tubafasha nk'igihembo, ahubwo tubafasha kugira ngo bamaze guhura n'ikibazo yego bafashwe, ariko banadufashe no gukumira. Kandi tukifuza yuko aba bana aribo ba mbere bagomba gusanga barumuna babo, kubaganiriza ubuzima bahuye nabwo, kubaganiriza uburyo bagiye basukwa, kugira ngo batazagwa mu bishuko by'ibyo bahuye nabyo.
Yego. Twumvise Serafina, umwe mu bo mwafashije muri uyu mushinga wanyu, yatubwiye rwose intambwe amaze kugeraho. Twari twifuje no kuvugana n'umwana waba akiri muri ayo masomo ngo nawe atubwire uko abibona, ariko telefone yari yaduhaye ntabwo irimo gucamo. Hanyuma Padiri, muravuze muti ibintu nk'ibi umushinga wanyu n'indi ijyana no gufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo cyangwa se batewe inda bakiri batoya, bisaba koko ubushobozi nk'uko namwe ubwanyu mwabyivugiye. Uwakwifuza gufasha uyu mushinga Berwa Kinunu yababona gute, yabageraho gute?
wacu tuzafasha umushinga birwa kinuru kwa nabagiye adresse za zao zehrele ye ni mukarele karikyo mureza woneza nilipa wati ya kinuru mwurike teze ya nyendo ashobora kunyura ku uri website yacu tugira website www.werwa.org www.werwa.org ariko no kuri nimero ya telefone yacu ya mpamagara 0788 985 33.
Ubwo rero ndibaza ko ababa bari ku murongo bashaka kuba bagira ikintu bafasha, kuko uyu ni umushinga ufasha abana, si abana gusa, urafasha n'abana babo, urafasha ababyeyi, urafasha imiryango, urafasha igihugu. Buri wese rero ubwo wabishobora gerageze kuba yabatera inkunga kugira ngo intego yanyu izabashe kugerwaho. Twakire na Claude Hakizimana. Wiriwe Claude.
Urahagane
Claude.
Urahagane
Claude. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mbere yuko abo bana bakomeza gusakuza.
Yego. Amareta yo muri Afrika aha yarakora kugira ngo ibintu bifunguke kandi abo bana bagenda bahura n'ibyo bibazo, tukabibona mu banyeshuri, tukabibona mu batari ku ishuri, ubona kuma nibaza eske ubu n'ubukene bubafata kugira ngo bave muri ibi bintu. Mbega ni iki kintu dukwiye gukora kugira ngo bifunguke, kuko ibyo bisanga ahantu henshi, usanga bakoraniye hamwe mu mashuri, mu ahantu baba bakorana n'impunzi kumbure runaka, umuntu agasebaana n'ibyo bintu bigakunguka gute. Bashaka kubaza umutumire ni iki kintu abona leta yo muri Afurika bodufata kugira ngo bifunguke.
Urakoze cyane. Ubu ntabwo igisubizo aritwo twagitanga, kubera ko urasaba uruhare rwa leta, ubwo abayobozi badukurikiye nabo ibi bibazo babitekerezaho ku buryo bose uko bagenda babishakira umuti, kandi nabo twaganiriye bagiye babivuga ko abayobozi bagiye babafasha mu buryo butandukanye. Ubwo rero bashobora gukomeza yenda bagashyiramo n'ingufu kugira ngo ikibazo, kubera ko gikomeje kuboneka, kigende kigabanuka, cyangwa se ntibinashoboka kizacike burundu. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragiye. Nkuko nabivuze, turi mu murenge wa Boneza muri paruwasi ya Kinunu muri diyoseze ya Nyundo, aho tuganira na Padiri Theophile Hakizimana. Ni padiri ushinzwe urubyiruko muri iyo paruwasi. Aratuganirira ku buryo bafasha abana bakobwa batwaye inda bakiri batoya. Padiri, barimo abakomeje kuvuga, baragaruka ku kibazo cy'ubuyobozi, baragaruka ku kibazo cy'ababyeyi. Nashaka kubaza, wowe urabona uruhare runini cyangwa se uwo umuntu yasaba kwitwararika no gukora ibishoboka byose kugira ngo n'iki kibazo kigende gicika? Sinzi niba ari umuntu umwe cyangwa niba ari benshi, mwabivugaho iki?
Bo, murakoze. Uwo umuntu yasaba ni twe n'abantu bose, kuko iki kibazo kigaye kenshi turiga umukobwa wenyine, ariko ntabwo tureba uwabuteye inda. Ugasanga wenda rimwe na rimwe yanara arahunga bitewe n'uko afata leta yagerageje gushyiramo imbaraga, yashyizemo imbaraga zishoboka, aho watambanyije umwana utarageza ku myaka 18. Hari amategeko akakaye cyane kandi amuhana nubwo ubona abantu batumva ariko abahanu baba hari byinshi. Ubwo rero uwo twabwira n'uwo ari we wese ni umuntu uwo ari we wese ni ukubaha ubuzima, niba nubaha ubuzima bwa nyuma bakubaha n'ubwa mugenzi wanjye. Niba ndi umuntu w'umugabo ukajya kwegera umwana w'umukobwa ukamushuka, ugomba gutekereza ku bigiye gukora ari uwanjye bari kubikorera byashimisha. Niba uri umuyobozi ugomba mu nyigisho zawe utanga ugomba gukumira kwamagana ibyo bikorwa bigenda bikorerwa abana b'abangavu. Ababyeyi bakabigira ibyago bakagerageza kwita ku bana babo, kubaba hafi no kubafasha kugira ngo babarinde ibirangaza. Ndetse imitekerezo yose muri rusange burjyayo ikintu kigaragaza yuko ari icyorezo cyugarijiye sosiyete, binabwiza yuko sosiyete nayo yose yahagurukira rimwe hatabayeho guterana umupira ngo umwe nibyo yuko bireba uriya birenga uriya uriya nibyo utaraguze icyo akora uriya twese nibyo duhagurukira rimwe tukarwanya icyorezo gishobora kuzacika. Kuko umwana niyo asanze ubundi umwana ari kujya mu kabari nubwo atari iwawe ariko akagombye kugira icyo ukoraho, niba ubonye hari amagurupe agendamo adakwiriye ubona ashobora kumuganisha ahantu hari, nawe akagombye kugira icyo ukoraho ukavuga uko ugaruka ari iwawe. Ya gahunda wajyaga ngo ufate umwana wese ni iwawe. Twese rero duhagurukiye rimwe abagabo, abasore, urubyiruko tukarwanya iki cyorezo cyaranduka burundu.
Yego. Reka ndabona ikiganiro kigenda kiyigana ku musozo, mbaze na Serafina mbere yuko tumurekura hagire n'inama yaha abadukurikiye muri uyu mwanya, haba muri rusange cyangwa se by'umwihariko nk'abana b'abakobwa. Serafina,
ndabumva. Banza gusubiza umuntu arabaje ikibazo ngo ndetse abikurikirana gute kujya tuzongera kubyara. Ndaba mu bana 99 babanje kurangiza mu cyiciro cya mbere, tumaze gusingira abana 17 bigendeye n'amategeko. Nanjye urimo ubu mfite umutware twasezeranye bigendeye n'amategeko. Bityo rero impanuro twahawe turazikurikiza kandi batuba hafi buri munsi, naho tugiye guteshuka batuba hafi nk'ababyeyi, cyane cyane Padiri Toti turamushimira Imana z'imuha umugisha. Ikindi nakongeraho rero ko nama nagira cyane cyane urubyiruko ni ukwirinda kugendera mu kigare, cyane ko uganije abana kenshi usanga benshi barabyaye ku hejuru y'ikigare kibi. Ubwo rero urubyiruko rukiri ruto bakirinda ikigare kandi bagakurikiza gutega amata ababyeyi bakumva inama babagira. Ku ruhande rw'abayobozi mu murenge wa Buniza batubaye hafi cyane ndetse n'akarere ka Rutsiro, uburyo bagiye baduhugura bifatika cyane bakaduhugura ku biganiro by'isanamitima kuko twari twarangiritse mu mitima twarihebye. Ubwo rero inama nagira ababyeyi cyane ni ukugira abana babo bakabaganiriza, cyane cyane bakabaganiriza ku bijyanye n'imyororokere, kubera ko hagati mu bana bagenda bahana amakuru atari meza, ariko umubyeyi wo utinyutse ukamuhereza amakuru yizewe nkeka ko hari umusaruro byatanga. Cyane ko dutuye ahantu h'icyaro, ababyeyi ntabwo bakunda kubanyuza abana babo ku bijyanye n'imyororokere. Niyo mpamvu twasaba abayobozi kugira ngo bajye bashyiraho ikiganiro cyihariye cy'urubyiruko, cyane cyane ku bana b'abakobwa bakabaganiriza byimazeyo.
Yego. Reka ngushimire cyane Serafina, hanyuma amasegonda makeya nyahe Padiri agire nawe inama muri rusange. Amasegonda make Padiri.
Murakoze cyane. Inama nagira urubyiruko ni ukwitwararika, kwirinda kwangiza ejo habo hazaza, kuko iyo ubuzima bwawe ubushoye mu ngeso mbi ejo hawe hazaza haba habi. Kandi uriya ngizaho ubwawe ugasanga nta n'umumaro ugiriye igihugu cyawe. Ubwo rero nagira inama n'ababyeyi kwita ku bana babo, kwita ku mwana akivuka ukamukurikirana ukamenya yuko ari umwana wawe ugomba kuba hafi, kandi kariwe uzagutabara ejo hazaza kandi ntabwo uzagutabara yarangiritse. Ikindi ni ugusaba namwe abanyamakuru kugerageza kujya mutanga ubutumwa, kuko mwumva na benshi mugatanga ubwo butumwa ku miryango itandukanye ku isi yose muri rusange, kugira ngo abantu twese dufatanyirize hamwe dusebire umugozi umwe ejo hacu hazarusheho kuba heza dufite abantu bazima yatangiritse kuko burya iyo umuntu yangiritse byaba ngombwa yuko yomorwa ntabwo arakira ariko burya hari ikintu bimusigira
ndabibijeje rwose Padiri Theophile Hakizimana ndabashimiye cyane nshimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma ngashimira namwe mwese abaduteze amatwi n'abadukurikiye baduhaye inama n'ibitekerezo mwakoze cyane mwari kumwe na Eugenia Mukankusi mugira ibintu byiza.